Potential, potential. Unatingiza na tension. Potential, potential.
The remix, you know.
Let me check your credentials.
Objection, objection. Hiyo duri na potential. Si ati nasema ni perfection, but vile ina move from every direction. Ni erection, erection. The man is not gentle. Piga macho kona mtu ana potential. Na mtingisha vibaya, fanya fuckboy settle.
Baby ni uchungu. Unapiga hiyo kitu na machungu. Nime turn red joe kama buyu. Ebu lete lasso plus na ushuru. Jimito rungu yangu ni enticing. Ongeza aromat ikwe spicy. Potential una ubahati. Hizo machozi zako joe mister.
Potential, potential. Unatingiza na tension. Potential, potential. Let me check your credentials.
Sex conversation, pongi operation. Dom generation, rate organization. Raw pollination, no validation. Morongo re-nation, coro brain corrosion. Office software, hardware ni child care. Love kwa gi on air, wendo na ni on air. Juzil kwa gambolea, saini mabelea. Ukini chorea, kesho nta kunyorea.
Kinyeja linifundisha ka Nairo. Aliniwekea mchele kwa mayai boiler. Pesa zangu zote ali chop chop. Adi alinimunju nikashikwa na sore throat. Kiza ilifanya nidhani ni toto si toto. Alinichanganya na buti na ki crop top. Hapo nyuma mebeba masianda. Hapo kwa kifua boom kialala.
Potential, potential. Unatingiza na tension. Potential, potential. Let me check your credentials. Potential wangu ni nas. Ananeke water drip iko na shash. Na mbono kiona miti una blush. After mechi tutacheza candy crush.
Mawuz gun kwa bash na kulola njiso juu ni wuzu una blush. Ati mindo crush in sijichoche sana oh my gosh. Join keki daily. Da kuingiza box. Join keki ya cafe daily. Manzi manufa unafa unanifa kishina na mbesha shigana. Be aware, ni choche sa zingine ata tuenda nge Dubai. Ni kubaye vitu mingi zingine ushindwe kuha. Race pachal yako mshow kwa heri mama sita. Sikiza mama yo, dosh wuzu big creeper. Bato yoyo chali yako riswa. Tuwa no weapon against me itajipa.
Potential, potential. Unatingiza na tension. Potential, potential. Let me check your credentials.